chejo
Obufumbo bunamye
Zemiekola temigenda
Tuli chenkola
Omusajja tachagala
Tuli chenkola
Omusajja mfumo mfumi
Mama wanzita
Omusajja tanjagala
Sama nyanyabo
Omusajja ndimunyiza
Njabala njabala
Njabala toliza nzomuko njabala
Njabala njabala
Njabala toliza nzomuko njabala
Mafundike ne bakuba Omusuku balusalira